Quarko.
Hiya!
Yeah!
Hey! Mina mapenzi tele kama kwetu kule Wanaonitaka ni wengi ila mimi kwako nyanga 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 Kwako nyanga nyanga nyanga
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka
Ama ni machi ya blue light, sema nini unataka Ni kugeuze princess, sema nini unataka Unavyo bilinge bayoyo, hivyo mindo unataka, taka sana nataka
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka
Kugeuze princess, sema nini unataka
Siamini, yani siamini, yameni panda kichwani Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini Siamini, oh siamini, yameni panda kichwani Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini
Aya chekecha, 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 aya chekecha
Masoloso Kita Abitari
Mapenzi ya nini pa mama Na mileo na kupatia Tena staki la wama Penzi ki hapo hakuna Mite kupenda sana Paka wivu utakimbia Na mitalia na wewe Mimi kwako nyanga nyanga nyanga
Nini unataka, mine mijiza Nini unataka
Ama ni machi ya blue light Sema nini unataka Kugeuze princess, sema nini unataka
Unavyo bilinge bayoyo, hivyo mindo nataka, taka sana nataka
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka
Kugeuze princess, sema nini unataka
Siamini, yani siamini, yameni panda kichwani
Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini
Siamini, oh siamini, yameni panda kichwani
Mahaba yako ntasilitimi Mini koleza mwilini
Aya chekecha, 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 chekecha,